sikubali, nikubali amekuacha, umeachwa mba sikubali, kubali amekuacha, umeachwa mba sikubali, kubali nilikuwa na mpenzi, ila cha ajabu ndo ananitesa kishenzi. Mimi nilikuwa na mpenzi, ila cha ajabu ndo ananiumiza kishenzi. Mimi nilikuwa na mpenzi, ila cha ajabu ndo ananitesa kishenzi. Kiko wapi si alisema ndasikwa naye, kiko wapi eti nitaondoka naye, nitalia naye, nitasikwa naye. I'm single again. Niko single, oh, oh, I'm single again. Niko single, oh, oh, I'm single again. Niko single, oh, oh, I'm single again. Maneno matamu ulonipa chumbani, huku kichwa chako umekilaza kifuani. Eti unanipenda kuna kama mimi, utoniacha nitoweke duniani. Oh my dear, naandika hili songi huku kizonalia. Oh my dear, na voko mnaingiza na kizo kwa hisia. Oh my dear, nina imani ipo siku nyimbo itakufikia. Naumia roho nikikwambia uje geto kila siku ndo maana unanitupa. Naumia roho ina maana unitaki au nitaki umeniacha. Naumia roho bora walidagaa kwenye amani kuliko walinyama vitani. Mateso vitimbwi pulukushani, hasa kama wewe shingo kichwa nani. I'm single again. Kagere washe mama kocha lipiga
ubari rasta.